you wanna pick a gabi too special. Special for you too. The way unanizi maga mchichetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho.
DJ Amber.
Obongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze fembi wa nikikupata. Nitakupenda kavile na penda tambla.
Buzz, yeah. Big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bam.
That's why my heart is every time you do me bad, do me bad.
DJ Amber.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odi dance. And shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Nina tesa,
nina tesa, nina tesa, nina tesa. Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Ni kutesa.
Yeah, pika ma phone. Usiku tudon, mbongi kuzon, imewasha kindon. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up and you done. Do simpati kwa phone, nasikia ako salon. Tulomi ndo the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Neko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi washanza kulewa wamekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kaji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
kukitesa.
Sunday, I love you. something nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I said it in nice, nice.
Mwendo malingo, nakazulishe pusura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura. Ana mwendo malingo, nakazulishe pusura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell where my eye is true, true. You stole my heart away like your crew, crew. I just follow you to see what in the cool.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she dey make me holler. She no get it wilder. Baby, make we go see my mama.
Yeah, she got the fire waist, fire waist, fire waist.
Ukiona zavala, Ananza kucheza kidogo, ananza kugeuza yo kiuno. Shida zetu kupunguza uzito, ananza kusonga na mdundo. She can't resist it, ni kifungo. Chaki bile ana move za hips bro. Sasa tumeweka bifugando.
Finya 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 player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena. DJ Tafa dali finya player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena.
I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn.
Na washa, shikisha, tamasha, tapusha, mipaka. Kandika migeta, chunga teleza. Jaribu eleza, hakuna kucheza na kubembeleza. Tuna wajibu wa kutekeleza. Nitaratibu kusema kutenda. Chakula kibao, nishinda kumeza. Nitena na tena.
Man, I got to talk all right time. Who's it pimi mwana? I got to talk all right time. Oh yeah, come in. I got to talk all right time. Who's it pimi mwana? I got to talk all right time. Oh yeah, come in. I got to talk all right time. I got a tongue right time. I got a tongue right time. I got a tongue right time.
Shona, ati unakwenda au narudi wakata kona. Nyuma akatuni za masudi ulivyonona. Hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama salamu au waze wa kununua mwaga noti? Akina salamu. Oh, oh, Anita, macho kama unanita. Sasita, shepu vela sidika. Anita, macho kama manita. Sasita, shepu vela. Show me,
unavyones.
Show me,
waonyeshe unavyones.
Baby, bile kikam mizi lipi baby. Mina jifanya ganiko sleepy baby, zina kitu baby. Ganji kwa kwa simu ime zima baby. Miupika gama shona blacky baby. Blacky baby. Ona baby. Buganya niko majimi niko pege. Kuja na wasupa tunawasha daily. Christoph kwa kona ana peki day. Peki day. Ona baby. Buganya niko majimi niko pege. Kuja na wasupa tunawasha daily. Christoph kwa kona ana peki day. Peki day.
Digo maji. Digo maji.
I'm so dirty, baby.
DJ Amber.
Kwanzia leo niite daddy.
And when I hit that spot, baby, go me honey. You know what I mean? Asali nitajiridisha, utaipata kwa ndani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani. Sakuni palama za chui chui, tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby, go down low, go down low, go down low. My baby, go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy, 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 go down. Giddy, 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 go down. Giddy, 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 go down. Go down. I make you dance, oh. Giddy, 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 go down. Giddy, 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 go down. Giddy, 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 go down. Go down. Go down. Unavyozitingisha unadatisha nimeshikanisha one time na nishapata picha vile ntashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge pool ya mado baby girl utashawa na mado imagine shopping uende Bangkok itisha won't deny baby go down low go down low go down low my baby go down low go down low go down low I make you dance oh giddy 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 go down.
Mama kanewa
nikumeshe
ya leo kiboko
nikumeshe
mesiti utamu
nikumeshe she she kumeshe
asa kukwacha we
taweza
nende kwa mwengine
taweza
teo nisina chisi twa chese shan
she want DJ Ember
told her give me love she say baby stop that she say she gotta go told her baby come back give me that where you gave me last night.
She said she want this, she said she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my African girl, I want a beat of the African drums on you. I'm your African guy, I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl, let me beat on these African drums on you. I'm your African guy, need to kill how my PC who spy on you. Cause baby girl, you're my formula, a formula, yeah. Basile unique formula, yeah. Formula, yeah. Baby girl, you're my formula, a formula, yeah. Basile unique formula, yeah. A formula. Baby, me new answer. Ooh, yeah. Baby, I'm the answer.
you wanna pick a girl too special. Special for you too. The way unanizi maga michechetu. Tulisa akiri mentu. Ukini pa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama gives ya. Two time. I put up my money. You
taga nigga bebe ube mechu. But you,
you know I like it.
You taga to endeshe utembe kwa miku.
You know I like it. Daga niko bebe ubembeju. But you, you know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
DJ Amber.
Fire baby.
Mama inoka njoo nkupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Now hear this.
Chupa, tobi ekane vinkuba, usaba tofuka yuda, chagala kunyumiru awansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze, hivi ukutele kambiganye, yenko zesa manyi gange, newe mumpito muyane.
Kandada, mena fala na kaada, babala banje pan mebada, mekwase nebada, atenga sisaga, disani uya mego. Chupa, put the drink in a glass and the ice is in a progress and no let time was size and no. We can do it, chip on the cobby can now we know.
Okay, let a chupa ku chupa. Tobi le can you in Cuba. Sabah to fuka yuda. Chigala kuni me
wa wan jello. Allo. Only one jello. Allo. Jello.
Jagged day on the beat.
Tupa kwa pipa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nili tegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato metisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni tabidu napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta ni jipige daily. Niki saka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa zo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Ati ukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigi usangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha dizina lipuka. Tutamuru sash chese nae kaboka. Pigamuru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joy natisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka.
Now hear this DJ Amber. Nanga mtane saa kule baridi. Una kila esto jiji ni na bibi. Kalale.
Una kula ka Ferrari.
Kalale.
Kusha mawe kahalwale.
Kalale.
Una mga mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati. Kem kem. Wata guane. Wata by miss. By miss. Kasi ganye. Hai ni saidi. Saidi. Wata guane. Wata about it. Big bro man. Kona dai beef. Kalale.
Lale lale la.
Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Yeah, yeah, yeah.
Kalale.
Yeah.
tiki mbogi yote my true. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem doli kuna fanya gani dosdaro. Papa God sunionyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Viri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Kwa soro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo date kyo madame.
Kem kem wata gwane wata vai mister. Kasi ganje haini saidi saidi. Wata gwane wata bau dito. Kris bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale hey. Yati yati nini kalale.
Lale lale la.
Kalale hey.
Tugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Zipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumwa kiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai mista. Kasi ganje, haini saidi, saidi. Wata gwane, wata bauti. Beef bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey. Yati, yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kani kumboka wasibisha nina wale. Fubuda kwa ike mindo chizanga malale. Na kuja sono nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo chipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware zopako za kupati misisare. Sisare jubado mendo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho ukikulanga mabare.
DJ
nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na te inakam. Tuna left na fya nakam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom. Kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamane. Juna chaka na dane. Mindi udunga kama daktare. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha. Bebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endo pimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamane. Tuna chaka na dhane. Mindi udunga kama
naktare. Mbaki ndane kwa ndane. Kwa ndane.
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Na kuona bali ambo kando ya Champs-Élysées. None of my business. And I see you in London. Silicone on your mama. Shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior. Susanna Van
Piggy, thank you to put the number.
Here we go, Gucci.
DJ Amber.
Sauna kata madini mukari zaidi ya donut. Tanasha simba wenu manyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango mazikipuma. Still sassy spendi mazoe talking chicken on chuna. Oh, the ocean ni uje uyumike nasi. Kama takinywa jacha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me, but I'm not for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe.
Wananita get wananita sultan ku ghetto njoni kuonyesha maisha ya majengo tupitie mpambe tule wali twende pangani tuchade majani ah no no umevamini na unashinda ukivuta vuta chini niyo haga inainua sio siri samahani ni macho sio mimi tumefika humu ndani ya giza usijali bei nitalipa kidogo msupa kaitisha nikasikia meitisha kimfisha hey if you know you know
you know
kingfisha pantiri mu ai manzeni leo leo ndio leo manyundo leo watoto na vile
ushuni kuja huyu mkinasi mata kinywaje cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi
it's all on me
but I'm not for my number penda watoto wenye darasa uza self into kukacha.
Yo, Parut, VP1, Jerk, Tessaba. Come again.
Yo, Bonko.
Don't you jump fool, my friend.
Jake and Jay on the beat.
Kinywaji wezambiaji
kidogo tu kidogo tu kidogo tu waitress amepeba tipping is it me or my drink is picking sipping sipping I'm sipping ayaya vonulu pere mende pombe yangu siweke mchere leo na meza takama nitembe leo nilewe mpaka nibebwe.
Pewa tupo si lambe lambe wapiche seko pande gane ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino body bodo chapa toto ukimaliza kiyo.
Yeah.
demu akubana Neza mchapa di kesho mchana Kako tips bado na kongeza shaka Mini play whiskey vijia chaza kumabanga
Pere, mende, pombe yangu siweke mchere Yona beza takama nitembe Doni lewe mpaka nibebe
Ndio nafikiria tu Samurai Jack Mandy mini aku Miu kuwa number one Hawa madem ni lachu
Niambie wanani
Kwa
Beste yako ni hater, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwata futa kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of latest. While they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto. Kunipasa toto. Niambie wanan. Wanan. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanan. Niambie wanan. Wanan. Kama sio wangu.
Sitoto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga pandoto. Yataki nyende kazi wala taki nyende soko. Anaupupa siku moja mintatekwa na mazonko. Kwa koni merilax, metastaki nyoko 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 za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu naifunga kima
moto. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu.
Skizo, skizo. Haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndwali undwa heaven. Usiseme siku sema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Daimarinit na tomato sauce ya peptan.
Wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu.
DJ Amber.
I need a sunny guys.
Get
a sunny guys.
We're on the
battery. No, 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 no.
We're on the
battery. No, 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 no.
Get it through.
I need a sunny guys.
Get it through.
If a sunny guys.
We're on the battery.
No, 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 no.
We're on the battery.
No, 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 no.
It's a killer, it's a world pandemic. It's a world pandemic. Kamishika hadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic.
Social distance just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani. Kisha washa nare.
Get it through.
I need a sanitize.
Get it through.
Make a sanitize.
We're on the battery.
Na 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 na.
We're on the battery.
Na 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 na.
Get it through.
I need a sanitize.
Kwa ma-coronavirus, nikasikia hizi stories za ma-coronavirus. Sajua hizi stories ima coronavirus. Amo utazisanitize, amo shazisanitize. Amo utazisanitize, amo utazisanitize. Usindote, nataku na ganju na die. Acha ntumie, juna disai blanda. Mapati joa kunanga. Please stay home, ama kapoko utamangu. Cheki, lando da natreku wa muwaiza. Na mini kotu na ma-sanitize. But ziko chupri, mi tupri kijami. See you after 2 months, inshallah. Amen.
I need a sanitize.
Get it through. Get it
make
through.
A sanitize.
We're on the battery.
Na 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 na.
We're on the battery.
Na 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 na.
Get it through.
I need a sanitize.
Get it through.
Get it
through.
A sanitize.
We're on the battery.
Na 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 na.
We're on the battery.
Na 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 na.
Kufungia kijani round ingine saya kuku. Kabla ijafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizi na dikipofu itabidi ya meyona. Nikona swali kulize daktari Rona. Corona ushika kwa watu na choma.
DJ Amber.
Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawana. Chunga moro sula kumbuka kuna awa. Ukile kezo chenewe sindapatana. Usikusiku manduka kuna manu.
Na 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 na. Na 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 na. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me sugar. They call me daddy.
makelele next door. Kunde kuna party mimi sijuyo. Fala amka wacha kulala bro. Situ vibe fast now. Here we go uko ndani naona kuna watoto. Na wamevua nguo eti kuna joto. Rumba sakata kamata madada tamuka makashata. Sababu leo ni fiesta yeah forever. Mambo vipi utaweza kwani tutacheza forever. Paka asubuhi hakuna kwenda no no no. Kana tu baba mbalaje no no. Kana tu baba mbakaje. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kabile napenda tambla.
Kukunko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tamba.
DJ Ember.
So bigi bigi control. 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 So bigi bigi control.
Simamisha, weka kando. Hei naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka, kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii mzigo? Hii lori haisikia gimashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Roger that.
Ratatat, piga ua, hapana tambua. Sukuma ndani kama yana sumbua. Nakasoma kama mbuku, nakaseti kama nuku. Tunavua luku luku, tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Akile mwende niki rise na masterpiece.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
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 Zo bigi bigi control. Make you balance your right to left on your waist. Nice and slow, see complicated. What you gonna do if I touch you there? Truth I'm a dare, sit us on my hair. 1 foot forward, Johnny Walker. Talk a sin city, Gamora. Suicide mama, vena vunja my bomba. Find your justice, had your weak and your run. Oh God, panic, I wanted not by CID. Na my auntie, wale wakilima. Nina sifa, ni kijiti kile ngori. Majima, jiba, sika inama. Fanya ibada, masa kusaba. Chafua rada, kuna mbaya utakipata. Steam mingi, kaprosha kuka. 24 hour economy, atufu na duka. Zo bigi bigi control.
Nikule pole.
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 Zo bigi bigi
control. Nikule pole.
Zo bigi bigi.
Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka. Ndiyo naanza sasa. Utamwama hapa ndo naleta mama.
Wawili, ina swali vile vile kanda wili. Unaweza kunipenda vya wawili. Ama nikesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka. Kama nkunga tata ngata utosheke. I wanna do you, only you. Hakuna mwingine, yata kwa majuju. Pepeta, pepeta, pepeta.
pepeta nga, pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga, pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, 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 nikune.
Acha ni ngate, utamu kizidi nipe sigino, nizidisha mauno ni ikate. Mbaka kisigino nyongeze na mikono. Bocha na thea kibaya, kuku kenye jutapenda. Bara tunajimwaya,
oh yeah.
Huyu kwenza utapenda.
Bara milete, lakini pole pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subti mama, kisu bageti. Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
First love is
you. DJ Amber.
I gotta wait to see you. You are the treasure I've been waiting for.
Oh yeah.
Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I did pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart did a beat like do do bad, do do bad. Cause now you are true, so I am very young. I sing for you wanna be like do do bad, do do bad. Baby, now you are go big, go I am very young. But there we go. See, I may not give the word to you, but I'll give you what I have. That's why my heart is a bit like do do bad, do do bad. Cause now you are true, so I am very young.
Are you lying?
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia ye.
DJ Amber.
Napenda manukato kibukia, ukinigusa nunazimia ye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tukae, kwenye kiota tukakae, minawe. Uje ni kubebe wa shangae, kwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unakula pia, wala unafito, chuchu za kunitoa majicho, hata uvegunia, bado uko simple unapendeza. Shepu singi, kiuno kijiko, chumbani wani kama diko diko. Kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza. Kuma baby te amo. Te amo. Kuma baby te amo.
Tu esa unica mitad de mim, mon amour. Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na louca. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina, mais linda do mundo. Exata, choco, choco, que eu me toco. A mamacita que me tomou, que me tomou.
sita, give me tumbo low, give me tumbo low, for my baby te amo.
Soma Kufuli, ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe, you know my no love. Yupolo mpaga moyo, akauka vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hapuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezalo wa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda shakani. Agiza nyama na pombe, atulea twende chumbani. Nikupe mogwa ya ngombe, kisiginu kiwe begani. Baby ola ni msezagi kuzunguka.
One night,
yeah.
One night is dead.
Yani nipe ni kupe kabla kuja pambazuka.
One night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda. Akikupa kula, akisusa mwingine atakuja.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata, mtoto wa mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvi, ila kuna wazee wa migodi, awagonga girodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya na enda jogging, kumbe yuko loji. Kweza kona jaza mimba, boko jimu na jaza body. What I believe, no money no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby ola ni, misuzagi kuzunguka.
Pretty girl a wine up, G-Wagon Benzin, see a park up. Tell them man bless, we not do it by luck. Touch self with Jesus, you know me Kyla. Car girl in a the Rosewood, we go sign up. They ma tell me, me friend, they ma drip sign us. She can't catch your money virus. Y'all, me love you real bad. Wine up on me. Me love how the girl, they ma bridge stand stay. Y'all see me young wet like she did foreplay.
Two cup in my hand, two step when I do my dance. Must be the best of my love. And what's in my cup stays in my cup, yeah. Two cup in my hand, two step when I do my dance. Cause it must be the best of my love. And what's in my cup stays in my cup, yeah.
All right, so not that. Fuck sexy girl for the rest of my life. She's in a two-piece, that's breasts and a fat. I like how you're tan, you look best when you're fried. All them shows up on TV, I'm new to that. But these girls tryna tease me, I'm used to that. Told myself real quick, I ain't doing that. Then she showed me some tips, now I'm booby trapped.
For real. Two cups, can you hold it down? No shots, this girl wanna go for round. The sun, got your body looking golden brown. Cause the Caribbean's hot, but I'm still frozen down.
Two cup in my eyes, two step when I do my dance. Yeah, you must be the best of my love.
Baby,
and what's in my cup, stays in my cup, yeah.
You know me life, want you back in my life. I make it right. You know me life, I make it right. Yeah.
J. Ember.
perfect spot.
Come on, come on, girl. Come on, come on,
girl. Girl, me not gonna lie to ya. Me need you right back, and if me see you with anybody, would I fight for ya? I saw me need you badly right now.
Yeah.
Give me back your loving, girl. Let's start over. Grow together and be much closer. You're out of reach, me need you in a mirror.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kutext banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kumangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushuka ya kasha kuru kuku. Mani lako limeniko mikakudu. Limenishika nine sama tumasudu. Karibia chapto na nipige mabudu. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Ntakenye na wendo, ntakenye reke. Ntakenye na wendo, ntakenye reke. Ntakenye na wendo, ntakenye reke. Ntakenye na wendo, ntakenye reke.
I want you boy, with a ghetto loving. It's Nadia that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a shake. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nimechizi gwithia love sijiwezi. Niko stenji kulipwa juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye
pombe jirani weke pesi ya kudusha Juni kona Patricia, tunaviringisha
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby, come nikupe, can get in love Ooh baby, can get in love Koma kama kupe, nikupe, can get in love Love, love Come baby, come nikupe, can get in love Ooh baby, can get in love Koma kama kupe, nikupe, can get in love Love, love
Mapenzi ni kipofu mimi ni yo stick Wengine waki walk off mi ni ta stick Isi yo juju kamote yangu ni stick How can I breathe na simu how pick Na kufikiri ya zegia vile na sahau Mapenzi ni safari na usha kula fair Wow, how, haki unanifanya how Nimetupa rada imebaki nitupe mbao
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby, come nikupe, can get in love Ooh baby, can get in love Koma kama kupe, nikupe, can get in love Love, love
DJ Ember
Come baby, come nikupe, can get in love Ooh baby, can get in love Koma kama kupe, nikupe, can get in love Love, love
RDC, I see a love piece, nika choke Utanyonga joint kwanza, ama coke Law, mainguza law Skiza punchline, si keleleza John Case ni case, si buta Ni take it, Joe. Mosh ni mosh, utafuta gani, Joe. Drunk in love, niko tipsy, nastaga vi addictive, attractive na glow, nini kivigaga.
Unafanya mini imbe injili, unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili, unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe, nikupe, can get in love.